made it.
Yeah, okay, so you made it.
On a dubiné, ok? Tu vas aller.
FI. Exclusive from Zama Putsi.
WMH.
Wangala 2080 yaziwe ukwabura nangu chimo. Nangu chimo. Wangala 35 yaziwe komo kachiri single. Single.
Ukachiri single.
Yes.
Ukali kusa chinga. Ukali kawaya waya. Ukali kutulu kushai.
Kambe kuti muna istako chani mumoyo. Oloche kabine muna istako investi. Maezi ya misi ya kaimu sili na imwe. Bamu chalo CVC la yangana background. Amai ya atate wako suwa landi load. Ukali kurentinga ulipe yako bondi. Ati I'm a diploma holder.
Allah.
I can't get married to a grade 12 failure. Who does not even speak a proper grammar. Baba yoke new city. Iyo tapie musaki la bambili ni mafutu bola. Siva nyinya buino.
Wangala 2080 yaziwe ukwabura nangu chimo. Nangu chimo. Wangala 35 yaziwe komo kachiri single. Single.
Ukachiri single. Ukali kusa chinga.
Fresh.
Ukali kawaya waya.
My weeks, my weeks, na my months, my months, na my years. Ya pakila kopachalo. Mwamba vapende countdown kya. Simu kwa tila, oloku kwa tiliwa. Ata I'm still searching, searching. Muza searching ya kangata. Problem ya numuma konde ma levels. Chikulumu life, in love, trust and attention. Level si kantu, ise venangu, ichi sungu tesa. Na handsome on the pocket advantage. Nishi ya puta joina.
Ukachiri single. Ukali kusatina, ukali kawaya waya, ukali kudulu kusha.
Wangala 35 yezi weko moka chiri single, single.
Onati Bine WMG Representa Manapo Yesu
Exclusive
Nimulozi WMG Niemela Bulozi Yasila.